Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti bamwanyi muraho mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio yanyu ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni muje no kuri wa3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rwose muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. U Rwanda rwateye intambwe igaragara muri gahunda zo kurwanya ikibazo cy'igwingira mu bana bato. Intego yarwo ni ukubagabanya kugera ku rugero rwa 19% mu 2024. Kugeza ubu mu myaka itanu yo kuva mu 2015 kugera mu 2020, umubare w'abana bagwingiye bagabanutseho 5%, bava kuri 38% bagera kuri 33%. Iyi ni imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda. Nubwo rero iyi ntambwe u Rwanda rwateye igaragara, nyamara inzira iracyari ndende. Turabiganiraho na Murwanashyaka Evarist, ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu, akaba na Head of Programs, ni ukuvuga umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CRADO, urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Mu kanya gatoya cyane tubanze twumve aka gatangazo, noneho rero mbazanira umushyitsi.
Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence Agrola.
Icyo rero nacyo ni ikiganiro muba muhishiwe. Tugaruke ku kiganiro cyanyu muri isanga. Nk'uko nari mbibabwiye rero mu kanya, umushyitsi ni Murwanashyaka Evarist, ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CRADO. CRADO ni urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Evarist, we urakomeye.
Muraho neza.
Ndagushimiye cyane rwose byimazeyo uyu mwanya wigomye, tugutunguye rwose, urakarama. Ndagushimiye. Ibyo ngibyo ngomba kubibwira abateze ijwi rya Amerika, kubera ko reka mbivuge ntabwo ari ibanga. Abantu twari twumvikanye yuko dushobora gukora iki kiganiro kuvejo ku munota wa nyuma, abantu twatsi, none ndagushimiye byimazeyo rwose.
Nakoze cyane, nanjye ndabashimiye.
Nuko none rero igwingira ry'abana nkawe w'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu yego baduhe imibare y'ijanisha ariko se mu magambo makeya waba ufite igitekerezo cy'umubare nyakuri cyangwa se ugereranije w'abana kuko bagwingira ni ibihumbi bingahe na mamiliyoni angahe mu Rwanda
murakoze ngira ngo kugeza uyu munsi wa none abana dufite bagwingiye mu Rwanda bangana na 33% y'abana bose igihugu gifite ugereranyije n'umubare w'abana dufite basaga hafi 42% usanga ari abana bagera nko kuri miliyoni ebyiri n'igice bagwingiye
none se abo bana ubwo bafite igaruriro
bo kugwingira igaruriro rihari kuko uyu mwana yagwingiye cyangwa yagaragaje ibimenyetso byo kugwingira ariko akitabwaho igaruriro rihari kuko iyo yitabweho bakamuha ibikenewe kugira ngo abe yagaruka mu murongo cyangwa yagaruka mu buzima bwiza birashira ariyo mpamvu leta yafashe ingamba zo gufata abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bafite abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'abagore batwite kugira ngo bahabwe ibituma babana babo bamaze kugwingira babasha kugaruka mu buzima cyangwa n'ababandi batwite batazavuka baragwingiye
ubwo biba bivuga ko n'ababyeyi nabo baba bafite ibibazo by'imirire
kuko n'ubundi hari abana bavuka baragwingiye cyangwa bakavuka batujuje ibiro cyangwa batujuje uburebure bukenewe bitewe n'ikigero cyabo bitewe n'uko ababyeyi babo nabo bagaragaza imirire mibi cyangwa bitewe n'uko ababyeyi babo nabo babayeho nabi batabayeho neza bigatuma bigira ingaruka ku bana rero iyo umubyeyi w'umwana atabonye ibikenewe byose kugira ngo agaburire wa mwana uri mu nda n'igihe ataravuka nawe avukana ibimenyetso byo kugwingira
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umugabo witwa Silas Musangamfura nuwo mu Bugesera mu Rwanda ati nubwo bigoye ariko birashoboka n'ukuvuga mbese kugarura umwana mu buzima busanzwe akaba umuntu muzima iyo yagwingiye koko nkuko rero umutumirwa amaze kubivuga birashoboka hanyuma rero mu Rusangamfura Silas akongera ati usanga kenshi biterwa n'ubukene buri mu baturage bo mu Rwanda ibi ngibi murabyemeranywaho Evariste we ko biterwa n'ubukene
turabyemeranywaho kuko abana bagwingiye harimo ibice bibiri hari igice kimwe giterwa n'ubukene ariko hakaba n'igice giterwa n'abafite bya bindi byo kurya ariko batazi kubigabura batazi kubikora neza kugira ngo wa mwana abone intungamubiri zuzuye biba byamurinda kugwingira ari byo bice byombi hari aho biterwa n'ubukene ariko nawe biterwa no kutamenya gutegura ifunguro ryabasha gutuma umwana akura neza bitewe n'ikigero cy'umwana arimo
kandi akenshi mu Rwanda ibiribwa birahari nk'imboga zigitohagiye ibishyimbo ibyo biba bihari
biba bihari ariko kuba bihari ntabwo bihagije ngo umwana ahere kutagwingira ahubwo ni ukumenya ngo n'ibyo bihari bitegurwa bite ese abanyarwanda bafite ubumenyi bwo gutegura indyo yuzuye kurya umwana yayirya ikaba yamurinda kugwingira dushobora kuba dufite ibyo kurya ariko tukabitekera ubwinshi ariko bitarimo za ntungamubiri zose zabasha gutuma wa mwana atagwingira rero niyo mpamvu hari ibice bimwe usanga hari abana bagwingiye kandi ari n'ibice bikize wenda nk'iyo ufashe akarere ka Nyabihu mu Rwanda ni kamwe mu turere tweza imyaka myinshi cyane tweza ibirayi byinshi tweza imboga nyinshi ariko nta karere ka kabiri mu gihugu mu dufite abana bagwingiye kuko gafite 46.7% rero byumvikana yuko igice kimwe hari giterwa na bwa bukene nk'uko babivuze ariko hakaba n'igice giterwa n'uko abantu bafite ibyo kurya ariko batazi kubigabura cyangwa batazi gutegurira abana amafunguro abasha gutuma babona intungamubiri zuzuye kugira ngo zirinde wa mwana kuba yahura n'ibibazo byo kugwingira
Radio Ijwi ry'Amerika Evariste rero mu Rwanda shyaka umutumirwa wacu iki kiganiro urakizi n'icy'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika n'umutumirwa none mukiganirira niyo mpamvu nagira ngo unyemerere nguhe uwa mbere yitwa Nsabimana Daniel Nsabimana we
karame bwana kamiri
urakomeye
uraho n'amahore y'Imana
yego tubwirira umutumirwa aho uherereye nubwo giye mpaze
murakoze cyane imperere y'Inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego usha ku ngingo
bwana Toma njyewe ngira ikibazo cy'amatsiko nibaza ese mu by'ukuri ko tubona abana zo mu bipangu abana b'ahantu batabuze ibyo kurya abo bana kandi bakitabwaho nk'uko bikwiye ari igihe bahura n'igwingira icyo gihe mu by'ukuri tubona ko ari imirire mibi cyangwa ari ukundi bivugwa ikindi birangoze kumbariza
arakumva arakwiyumvira mwibarize rwose.
Ndagira ngo mwibarize mu byukuri. Ese ko ari abantu tubona bagwingiye bakanahabizo izo nyinganira mirire tukabona ntacyo bitanze. Ese mu byukuri biriya nigwingira cyangwa ne navuga ko ari nk'ubumuga nadusobanura utwo tubazo tubiri.
Yee reka hita gusubiza Nsabimba urakoze.
Yego arakoze. Ikibazo cya mbere arabaza ngo mbese ngo kurikira n'abana mu ipango abona bagwingiye ubwo ni ikibazo cy'imirire mibi. Hano ndagira ngo amahanda asobanukirwe n'imirire mibi icyo bivuga. Ubundi imirire mibi hari ukurya indyo itujuje, hari ukurya indyo itujuje ubuziranenge ukarya byinshi ariko bitujuje ubuziranenge itujuje za ntungamubiri zikenewe kugira ngo ubuzima bw'umwana bube bwabasha kubaho neza atanagwingiye. Hakaba noneho n'igice cya kabiri cyo kugwingira kubera yuko na bya bindi umwana atabibonye cyangwa yabonye duce cyane dushoboka muri bya bindi. Rero ibyo bice byombi birahari, niyo mpamvu uzasanga hari n'abana bo mu bakire bagwingije abana kubera yuko bafite ibyo kurya ariko ntabwo bazi kubitegura. Ushobora gutegura ibiryo byinshi nk'uko nayitangiye mbivuga ukibwira ngo hari icyo biri bufashe wa mwana ariko kubera ko bitujuje za ntungamubiri za ngombwa kugira ngo umwana agire imikurire ugasanga mu by'ukuri nta kintu bimumariye. Niyo mpamvu rero azabona ibyo byiciro byombi by'abana bo mu bakene n'abo mu bakire barahuye n'ikibazo cyo kugwingira. Ikibazo kindi tuse kuki hari igihe kigera ugasanga umuntu ari gufata za nyongeramirire ariko ugasanga n'ubundi akomeje kugwingira. Aho ngaho biterwa n'uko hari igihe afata za nyongeramirire ariko kugwingira byaramaze kurenga igipimo, navuga byaramaze nko kugera ku rwego rudafite isigaruriro cyangwa n'izo nyongeramirire n'abazimuha bakaba batazimuha neza nanone uko bikwiye. Hari igihe umuntu ushobora kuba ufite nk'umukozi mu rugo ukibwira ngo umukozi aragaburira umwana uko bikwiye wenda wiyigiriye mu kazi ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo abitanze uko bikwiye. Ariyo mpamvu ushobora gusanga n'ubundi umuntu afata izo nyongeramirire ariko agaguma muri cya cyiciro ariko bibaho gakeya kuko ngira ngo umuntu Leta yashyizeho ingufu mu kubaka ubushobozi bw'abo twita abajyanama b'ubuzima dufite muri buri mudugudu kugira ngo babe babasha gupima ibiro yaba abana bagwingiye. Nabikoragara ko umwana yagwingiye bamwitaho by'umwihariko bakajya bajya kumupima buri munsi kugira ngo barebe ko hari ikintu gihindukaho. Noneho ikindi kandi ni uko Leta yashyizeho gahunda zo kongera ibyo bita ibikoni by'imidugudu, ibikoni by'imidugudu kugira ngo tumeshe ingashobora kuba abana bafite bwa bushobozi bari muri cya kibazo bari gukurikiranwa hafi ndetse n'amarerero nayo arimo arongerwa mu midugudu kugira ngo nibura aba bana bafite bya bibazo cyangwa bafite imiryango itashobora kubona bya bindi bya buri munsi bibasunga kugira ngo babeho neza babe babasha gukurikiranirwa muri ayo marerero cyangwa babasha gukurikiranwa n'abo bajyanama b'ubuzima.
Evariste ye kuvuza igikoni cy'umudugudu abanyarwanda bo barabizi ariko rero iki kigano ntabwo ari icy'abanyarwanda gusa n'abarundi ni icyabo ndetse n'abanyarwanda baba mu mahanga n'abarundi baba mu yandi mahanga. Wabasobanurira igikoni cy'umudugudu icyo ari cyo?
Igikoni cy'umudugudu ni uburyo ababyeyi batuye mu mudugudu umwe bakusanya ibiribwa bakabitekera ahantu hamwe, bamara kubiteka bakava n'abana mu mudugudu bose bakaza bakabagaburira. Ubwo babiteka nyine bakamekeza bashobora yuko bashyizemo za ntungamubiri zose, noneho b'abana bose batuye mu mudugudu bakaza bakarira hamwe bakabagaburira muri uwo mugoroba cyangwa muri icyo gitondo, noneho kugira ngo bamekinge shuwa ko n'abana wenda iwabo batabona bya bindi bakeneye babiboneye hahandi muri cya gikoni cy'umudugudu. Icyo ni twita igikoni cy'umudugudu mu Rwanda.
Noneho se ibiribwa ibifungurwa nk'uko abarundi babivuga ninde ubizana? Ni nabo babyeyi umwe azana ibye undi akazana ibye bagashyira hamwe?
Buri mubyeyi azana ibyo afite bakamesa gashobora uko ibyazanwe byose byujujwe za ntungamubiri. Hari n'utabibona bensire ariko utabibonye rero n'ubundi babandi babibonye barasaranganya kugira ngo babana bose bibagereho.
Hanyuma nk'ubwo ngubwo mu mudugudu abana bameze gutyo bajya ku gikoni cy'umudugudu nka kangahe mu cyumweru?
Ngira ngo ubundi ni rimwe mu cyumweru niho igikoni cy'umudugudu kiba, ariko bitabuza yuko hari n'umudugudu ushobora kugenda ku by'abana kabiri cyangwa na gatatu, ariko ubundi ni rimwe mu cyumweru.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku kibazo cy'igwingira ry'abana bakiri batoya mu Rwanda. Umutumirwa rero ni mu Rwanda Shyaka Evariste, ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda nyine, ariko ubundi akaba ari umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CRADO. CRADO ni urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kuri telefone dufite Mvuyekure. Mvuyekure we?
Yego.
Uraho neza?
Ndaho.
wabwirwa nako umutumira aho uherereye
yewe ndi mu Burundi
muyihe ntara
Karusi
ye gusha ku ngingo
yego cewe cyambere nagomba banze gushimira umutumire ku yego yagiye ko najya rishuri bato n'imera najya tanga cyakigira kabiri nagomba ndara mere nkubakeza u Rwanda ruratera imbere cyane mu kurwanya igwingira ry'abana bakiri bato cyane rwose mbere ku rugero rurisuru tuvuga nubwo batagira ku rugero bashaka ariko rero ku bwa mbere kubera ngenda nkurikirana ibikorwa by'abanyarwanda no mu buzima bwanjye n'abantu b'icyitegererezo ku buzima bwanjye no cyambere nabanza nabashimira kuko kifeshatse bagenda kuraje kubana igwingira ry'abana bakiri batoya kubera yuko ariko barigisha natwe twararuhuke waturi kubera ama radiyo z'u Rwanda tuzumva ijana ku ijana turaronkera inyungu ndende
niko se mvuye kure we mvuye kure
yego
wowe ufite abana ufite abana
yego
ufite bangahe
abana babiri
barangana gute mu kigero mu myaka umwe afite imyaka ingahe udafite ingahe
nawe afite imyaka ubundi afite imyaka ibiri n'igice
nuko noneho rero reka ngufatiraho ngaho wowe iki kibazo cyo kugaburira abana neza wowe n'umupfasoni wawe mama w'abana mujya mubifatanya mukabiganiraho mukareba nimba abana bafite indyo yuzuye
cyane rwose twe turariganira ko kubera hariho nk'ikintu tumvise ku radiyo y'u Rwanda kuko kugaburira abana ku mbaraga z'iminsi igihumbi ibyo jewe nabikoresheje ndabyumvise mu Rwanda bose bakwigisha yuko kuri ifunguro ry'umwana imboga n'ibyamwa n'irigi buri munsi kumukuriha umwana bituma agira imibereho myiza ibyo byose jewe ndabikora kandi nabyise ndabyumvise ku Banyarwanda
nuko mvuye kurenda gushimiye mbwira abanyarwanda ko ibyamwa nibyo bita imbuto mu Kinyarwanda urakoze cyane
murakoze namwe radiyo ya Amerika
nuko Evariste we uwo muntu se ibyo avuze hari icyo wamwongereraho wamwunguraho indi nama mbese umwanya ni wawe
murakoze ngira ngo icyo namwunguraho inama nuko kwita ku mibereho y'umwana ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi babisaba ngo abantu bo muri urwo rugo rwose babyumvikaneho niba bafite abana umugore n'umugabo bakamekinga ashobora ngo umwana baramukurikiranira hafi gute intungamubiri ibyo bamuha byuzuye intungamubiri cyangwa se bakanamekinga ashobora yuko n'izo ntungamubiri n'ubundi abifata uko bikwiye n'umwemere cyane amwongerera ariko ubundi kuraje
yego rwose ariko rero Evariste noneho turebe ingaruka zigwingira umwana wagwingiye ingaruka ku mikurire ye birumvikana no kubwenge bimeze bite
n'ubundi umwana wagwingiye mbere na mbere ku mikurire ntago akura kimwe nk'abandi nk'umwana utaragwingiye ugereranyije n'ikigero cy'imyaka arimo hari ubona agaragaza ibiro bikeya ugereranyije na mugenzi we bavukiye rimwe noneho akaba n'ugaragaza ibiro uburebure butangana n'ubwo yakabaye afite ugereranyije n'imyaka afite ikindi ni uko igwingira rituma umwana abura imikurire mu bwenge cyangwa mu mitekerereze ugasanga umwana yasubiye inyuma ugasanga ubwenge bwo mu ishuri ntabwo ugasanga no mu mibereho ye ararwaragurika indwara iyo ari yose ugasanga iramufashe mu buryo bworoshye rero ingaruka ni nyinshi cyane ku bijyanye y'umwana yagwingiye ingaruka nyinshi mu buzima bwiwe buzaza
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Habumugisha Claude Habumugisha urahura komeye
ndakomeye wewe
natwe turaho tumeze neza wabwira umutumira huri
ndi mu karere ka Musanze
ye mu majyaruguru y'u Rwanda gusha ku ngingo
mbonanye nandi kuvuga rero gahunda guverinoma y'u Rwanda yihaye ni nziza ewane iriya myaka 2020 ngaho izaba yarirwanyije igwingira ryaracitse ko barigisha bagatanga n'amata bakanunganira n'ababyeyi pe n'ababyeyi batwite basigaye babanafisha kibondo kuno igwingira rizaba ryaracitse n'ababyeyi ariko nabo bagashyiraho urwabo ruhare no kuyirwanya igwingira tuzaritinda muri ya myaka nabonye hari
ye urakoze cyane haba umugisha
namwe murakoze
duhamagare umuhoza gisa noneho umuhoza
yes yes
urahura komeye
muraho neza
yego turaho wabwira umutumirwa aho herereye
ego mherereye mu Rwanda mu karere ka Muhanga
Muhanga
ego Muhanga mu ntara y'Amajyepfo
ye nuko gusha ku ngingo
eh nabonye insanganyamatsiko hanyuma mbona ni byiza ko muri ino migambi ihariye leta yo kugabanya wenda igingira ry'abana bikava kuri 2023 kujya kuri 2019
yego
mu gihe kugera muri 2024 ni byiza ko babishyiramo imbaraga wenda hakaba hari n'ingamba leta yafata zihariye ariko mu kwihuti mu kugira ngo wenda nibayigabanyuke bishobore kuba byajyana muri no kuri 2019 nuko wenda sinzi hari ministeri wenda zabihuriraho cyane cyane nk'iy'ubuzima n'iy'iterambere ry'umuryango wenda na Minaloc ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kuko hari ahantu usanga wenda nk'aha ngaha ngendi njya mbona abana benshi bakiri batoya baba bari ku muhanda ugasanga bafite ibibazo byinshi cyane cyane by'imibereho ugasanga rero n'ikibazo gishingira kuri ibyo bigenda by'ubushobozi bw'umuryango ubwo niyo mpamvu nasabaga wenda cyangwa nifuza kubona bibaye na byiza ko reka iyo minisiteri y'iterambere ry'umuryango bijyamo bikajya bihera ku muryango kuko usanga abana ikibazo cy'abana igwingira ry'abana akenshi biterwa n'ubukene wenda n'umuryango utitaye ku bana kuko usanga abantu benshi babyarira mu bukene
niko se
ngo rero
gisa
karame
ubonye nk'umwana gutyo yego ubwo ntabwo ari umwana uri munsi y'imyaka 5 ariko rero kuko gwinyira kenshi turavuga kurya abana bakiri batoya ariko reka tuvugiye uravuga uti guhera ku muryango rwowe se ntabwo uri umuryango ubonye umuturanyi afite bene ako kabazo wamufasha iki
akenshi iyo ubonye umuturanyi afite ikibazo uramuganiriza hanyuma hari na gahunda leta yashyizeho zitwa GUP zifasha abaturage yenda mu kwikura mu bukene hari igihe umuramuganiriza ukamugira inama yo kwegera inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta ariko zibanze kugira ngo bamufashe ariko usanga nanone wenda no kuba yabijyamo batajijukiwe neza mu kwita ku bana ugasanga n'abantu mbese ntabwo bajijukiwe neza kwita ku mwana wenda guhera akiri mutoya kugira ngo wenda amuhe ibyo bifite ireme cyangwa anabitekana isuku ku buryo yazamuka afite ireme neza mu buryo bw'umubiri
yego leta umuryango n'abafasha n'abafatanyabikorwa
yego
muri icyo ngicyo cyo kujijura reka tuba ari cyo tuvugaho n'umutumirwa mu Rwandashyaka Evariste iki kintu cyo kujijura urakoze cyane
yego mibare namwe murakoze cyane
Evariste we watubwiye igikoni cy'umudugudu yego baragenda bakashyira hamwe bakiga gutekera hamwe none se usibye guteka gusa hari kuko uyu muhungu aravuga ati kujijura abantu ntabwo bajijukiwe harimo n'ukuntu hari kuganira gutanga amasomo kungurana inama icyo gihe iyo ababyeyi bagiye ku gikoni cy'umudugudu
nibyo koko n'ubundi iyo bari muri icyo gikoni cy'umudugudu ntabwo bateka gusa ahubwo bateka ya biryo byujuje intungamubiri ariko banabiganira kuko harimo abajyanama b'ubuzima nababwiye basobanukiwe n'ibijyanye n'imirire basobanukirwa rero babitekera hamwe cyangwa bakora icyo gikoni cy'umudugudu ariko banajijura n'abajurana indyo yuzuye ibimeze gute hari n'ibyo usanga kenshi na kenshi twifitiye iwacu mu ngo ni gute umuntu yakora akarima k'igikoni we mu rugo agatera imboga zabasha kunganira bya bindi bya biribwa kugira ngo wa mwana abone indyo yuzuye mu by'ukuri habaho no kujijurana kugira ngo abantu bose bagire ubumenyi ku bijyanye n'icyo imirire cyangwa indyo yuzuye bivuze umuntu nk'uko natangiye mbivuga atazaba afite ibiryo byinshi akumva ko kuba yatetse isafuriya yuzuye ibiryo ari byo bihagije kandi mu by'ukuri ibyo biryo byose yatetse wenda nta n'akamaro kanini cyane biramarira umwana rero abo kujijura na ikindi nuko ikirenze n'icyo ngicyo ndetse n'igikoni cy'umudugudu leta yasize imbaraga nyinshi cyane amahugurwa araba ku gutegura indyo yuzuye hirya no hino mu midugudu hari imiryango itari ya leta ihugura abaturage mu kugwanya kugwingira cyane cyane mu turere 13 twagaragaje ibipimo byo kugwingira cyane mu Rwanda rero izo nyigisho zirimo ziratanga kuko nk'uko babivuze leta yashyizeho igipimo kivuga ngo 2024 tuzabe tugeze nibura kuri 19% nubwo wenda inzira ikiri ndende ugereranyije n'uko byagabanutse mu myaka yashize ntabwo byagabanutse ku muvuduko wifuzwaga ariko ingufu zirimo zirasigwaho abantu bari guhugurwa mu migoroba y'umubyeyi abantu babiganiraho ku buryo twizeye yuko mu by'ukuri bizagira icyo bitanga
ariko se kugira ngo u Rwanda rugabanye umubare w'abana bagwingiraho 5% mu myaka 5 ubu ngubu koko mu myaka 2 no kuvuga 2023 n'ibihumbi 2024 kugera mu mpera z'imyaka z'umwaka 2024 ubu koko 19% bizashoboka uvuye kuri 33%?
Oya byo biragaragara ko bitazashoboka nk'uko nakubwiye 2015 kugera 2020 ako ubundi bushakashatsi ntabwo byagabanutse cyane umva byagabanutse gatanu ku ijana ntabwo ari ikintu kinini ntabwo twizeye ko byazagera kuri 19 byo urugendo ruracyarurerure ariko wenda hari kizaba cyagabanutseho kindi no kindi ngo n'ikigero icyo gihe tukongera turebe icyo ubushakashatsi buzagaragaza kugira ngo harebe ikindi cyo gukorwa ariko ntabwo nakwizeza abanyarwanda yuko bizagera kuri 19% muri iyi myaka ibiri isigaye ariko ni ugukomeza gushyiramo ingufu niba bigakomeza kugenda bigabanuka
no kwiha intego burya nibyo bituma umuntu atera imbere n'umuryango muri rusange umuryango mugari
yego
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'igwingira mu Rwanda umutumirwa ni mu Rwanda Shyaka Everest akazi akora n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Crado ariko rero igikomeye cyane gituma ari n'umutumirwa ni ukubera ko ari umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda kuri telefone dufite Kwihangana Jean d'Amour Kwihangana
yego yego
urahura koma
muraho muraho neza
yego yego wabwira umutumirwa aherereye
ndi Kigali Kicukiro
yego gusha ku ngingo
ke bena ndashimira leta y'u Rwanda kuri gahunda zose igenda ikora bigaragaza ko by'ukuri icyerekezo ni cyiza gusa imbogamizi ibyo byose zigenda zigaragara aho bamwe mu bayobozi bakabaye babireberera ariko ubona nyine wenda hari gahunda leta igenda ishyiraho ariko hakazamo za magui cyangwa se ibyo twafite nka ruswa zigenda zitanga kuko niba leta y'u Rwanda yaratanze gahunda ya Girinka kugira ngo igere kuri buri muturage ukeneye ariko ugasanga n'uyu munsi hakirimo ibibazo ni ukuri biteye agahinda kandi mbona ari nayo mbogamizi cyane cyane iyi gahunda ifite ku bindi bazanye iyi gahunda ngo yigi kuri buri munsi nibura buri mwana akajya arya igi rimwe ku munsi leta nk'uko yagize Girinka twakabaye tubona hariho na gahunda ya Girigi munyarwanda kuko abantu benshi ntabwo baba bafite ubushobozi bwo kuba batunga inka cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba barebera inka ariko hajemo iyi gahunda mbona yagira icyo bifasha
wowe hari inkoko woroye
oya nta nkoko noroye
yego
ariko icyo nashaka kugushaho cyangwa se by'ukuri ni uko izi gahunda zose twebwe nk'abaturage hari abazisobanukiwe hari n'abumva nyine kuko nubwo bavuze ngo igi rya kuri buri munsi buri mwana ubona uyu munsi niyo ibintu byarahenze igi rigeze kuri 200 umuturage aragenda akavuga kese ni gute nzaba ntabonye icyo kurya cyangwa se nakoreye umubyizi wa 800 ibyo kurya byarahenze ngo njye kugura igi ugasanga rero n'izo mbogamizi wenda kubifite birashoboka ariko kuri wa muturage wo hasi kuri wa muturage ugifite ubukene bitabuje mu Rwanda turi abakene hari abakene bahari no n'abakire barahari ariko abaturage benshi yaratinzwe cyane cyane n'ubuhinzi bworozi abenshi nabo barakene ngo rero nazo ni imbogamizi leta sinzi icyo kintu niba umutumirwa hari ikintu yaza kukivugaho
ariko se Kwihangana uvuze nyine umutumirwa yatubwiye iby'igikoni cy'umudugudu wowe hari igikoni cy'umudugudu uzi
yego ndakizi cyane
yavuze yuko iyo umuntu adafite ikintu abandi bagifite bazana bagashyira hamwe bagasaranganya ubwo se
yego iyo gahunda nubwo bwose ikorwa ariko hari umuturage reka nkubwize kuri hari umuturage uba ubayeho ari ukacure inshuro ajya guca inshuro hirya no hino ugasanga rero wa mwana kuvuga ngo agiye gufata ngo gahunda yo kujya ngo mu bikoni by'umudugudu akavuga ati umunsi umubyizi ndawuhombye ese uwo mwana we bizagenda gute azafashwa gute kugira ngo nibura ashyirweho niyo gahunda kuko abaturage bose ntabwo ariko bajya mu bikoni by'imidugudu oya hari abavuga ati njyewe aho kugira ngo njye hariya njye guhomba amafaranga icya tanu cy'umubyizi wanjye cyangwa se icya bitatu niba ari umuyede akavuga ati reka reka ndagiye kandi n'ubundi ugasanga ryaje n'ubundi cyangwa se ya mata cyangwa se za ya tungo cya kintu icyo aricyo cyose kiri bufatwe kivuye ku matungo atari buze kukibona
kwihangana yego anzura
mu kwanzura rero umutumirwa yazakorera ubuvugizi nabo bana bose bafite ababyeyi be nabo ngabo kuko bose ahubwo wenda nk'inama natanga umwana akiva kwa muganga kuriya kuko abana benshi dusigaye tujyana kwa muganga icyo nacyo ni ikintu cyo kwishimira twakabaye tuvaye tuzi ngo uyu muturage ahagaze ate mu bushobozi kugira ngo za future cyangwa se ya mu hazaza hiwe tubashe gukurikirana uwo mwana
ye kwihangana ndagushimiye cyane
samurakoze cyane
Evariste we wumvise ro kwihangana Jean d'Amour uri ku Kicukiro Kigali
yego namwumvise hari ibintu wenda vuze by'ingenzi navugaho ikintu cya mbere nuko nuko nari nabivuze igikoni cy'umudugudu ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu niba yagiyeyo ngo ari icumubyizi igikoni cy'umudugudu akenshi kiba nimugoroba cyangwa nyuma saa sita abantu bavuye mu mibyizi yabo ku buryo numva nta kintu byahungabanya ku muntu kugira ngo ajyeyo cyangwa agira ibyo ajyanayo ngo biramwicira akazoya ntabwo ari byo ikindi ni uko buriya muri kamere y'abaturarwanda abenshi dukunda n'ibyo ugiye avugaga ugasanga umuntu niyo nkoko arayifite ariko amagi yose arayagurishije ntasigaranye n'igiceri ntasigaranye n'igi na rimwe mu rugo kugira ngo n'aba bana bayarye urugero ni rwa rugamba rwo guhindura imyumvire kumva abantu yuko batagomba kurwaza bwaki ngo ni uko ibyo bari bafite byarwanyiro bwaki byose babigurishije ahubwo ni uguhindura imyumvire kumva yuko niba ufite iyo nkoko niba ufite iyo nka utagomba kugurisha amata yose ngo uyamare udahayo abana utagomba kugurisha amagi yose ngo uyamare udahayo abana rero numva ni urugamba n'ubundi wo gukomeza guhindura imyumvire gukomeza kumvisha abantu ibyo bagomba kwigomwa kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza naho ubundi igikoni cy'imidugudu ntabwo gishobora kwica izindi gahunda z'abaturage zigamije gushaka amaramuko yabo
ijwi rya amerika kuri telefone dufite Kwizera Dani Kwizera
yes
urakomeye
maneza
yego wabwira umutumirwa aho uherereye
nerere gahini mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda gusha ku ngingo
ndashima cyane leta y'u Rwanda yo yashyizemo imbaraga
komeza
ndashima
umurongo wa Kwizera Dani uracitse muratubabarira gusa mbibutse ko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'igwingira ry'abana niko mu Rwanda shaka uravuga ibintu byo guhindura imyumvire kandi mu myaka yatambutse wabonaga abanyarwanda yego si ukubacira urubanza ariko wabonaga basa n'abatitaye kuri ibyo bibazo koko mu by'ukuri ngo bavuge bati abana bagwingira ni ikibazo hanyuma biza kugira igihe perezida wa repubulika Paul Kagame avuze ati burya mu Rwanda hari abana bicwa n'inzara basoza inda zigahisha niho bya abanyarwanda batangiye kumva ko icyo kibazo kiremereye
navuga yuko umukuru w'igihugu n'ubundi iteka ni ugukebura inzego cyangwa gukebura abaturarwanda kugira ngo wenda tugire ibyo twibuka cyangwa tugire ibyo tumenya ko hari inshingano zacu ni umuryango yajya kubivuga nuko nawe aba yabonye bimaze kugera ku yindi ntera abona abana bakomeje kugenda biyongera abo bana baragwingiye mu by'ukuri aba ari ukwibutsa ari no gukebura noneho rero iyo umukuru w'igihugu atanze umurongo bituma natwe twese n'abaturarwanda muri rusange
duhaguruka tukamenya koko ko ikintu ari ikibazo nubwo wenda twa dusanzwe tukibona ariko ugasanga ni ingufu ziri gushyirwamo n'inkeya cyane ariko bimukuru icyo babivuze nk'umuntu utanga umurongo mugari igihugu kigenderaho bitewe n'icyerekezo abashaka kuganishamo igihugu bituma inzego zose dushyiramo ingufu kugira ngo mu by'ukuri cya kibazo kibe cyakemuka cyangwa cyafatirwa ingamba zihuse zatuma gikemuka vuba.
Ariko se ko kimaze imyaka n'imyaka kuko ndibuka nanjye nkiri mutoya nabonaga ababyeyi bamwe na bamwe nimba barabyitaga kujya muri fayi bagatekera abana bakiga gutekera abana, kuki icyo kibazo gihoraho mwebwe mubibona mute?
N'ubundi mu gihugu nk'u Rwanda kitaratera imbere uko byifuzwa, kitaragera ku rwego abanyarwanda binjiza ibintu byinshi kurusha byabasha gutuma bakemura ibibazo byabo byo mu rugo byose, n'ubundi kugwingira ntabwo bizigera bibura, ntabwo bizigera bibura kugeza igihe tuzava mu Rwanda rwageze ku rwego nta mukene tugifite, nta muntu n'imyumvire y'abanyarwanda bose yarahindutse ku buryo bose babashije gusobanukirwa n'icyo kugwingira bivuze n'icyo bisaba kugira ngo igwingira rigwanwe. Ariko n'ubundi ntabwo wavuga ngo bizashira igihe tutaragera ku rwego rw'iterambere aho buri munyarwanda wese abashobora kwihaza mu biribwa ariko anazi no gutegura ibyo biribwa afite. Rero niyo mpamvu bona kuva kera biriho, ariko n'ubundi horashakwa ingamba nshyashya zatuma bigenda bigabanuka. Niyo mpamvu wabonye ko mu myaka itanu yashize byagabanutseho 5%.
Noneho rero hakazafatwa n'izindi ngamba kugira ngo bitagaruka, ikibazo nikiramuka gitsinzwe.
Yego.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel, hanyuma Evariste we umugabo umfasha Mutagoma Jeffrey ambwiye ko Twagirayezu ngo ashobora kuba afite utubazo twinshi, umwihanganire mbese mbigusabe tumwihanganire utwo tubazo twe atubaze. Ni umuntu ugunda kugusha ku ngingo akarasa koko ku ngingo, ntamutindiye reka nawe muhe umwanya. Twagirayezu,
uraho neza bwana Thomas?
Uraho, urakomeye.
Yego, dukomerane na Evariste ndamuramukije.
Yego, arakumva. Mubwire naho urigiye nubwo mpazi
kuri Kigali ikibagabaga.
Yego, nuko
ndashaka rero kutavuga rumwe n'abantu bavuze kwigwingira rishobora kuba riterwa n'ubukene. Ibyo ndabishingira ku mpamvu ebyiri. Akarere ka Ngororero n'akarere ka Rubavu uyu munsi nitwo turi imbere mu turere dufite abana bagwingiye benshi. Nyamara Rubavu iri ku kiyaga cya Kivu, niba abantu bashobora kubona ibikomoka ku matungo mu buryo bworoshye kandi budahenze kubera ko bari ku kiyaga. Akarere ka Ngororero kari mu turere duhinga ibintu byose mu Rwanda duhinga, kuko ni akarere harimo igice cyera ibirayi, imboga, mbese buri kimwe cyose. Akarere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda nako, Nyamasheke muri 2017 ubuhingire bw'abana bwari buri kuri 30% na rimwe ku ijana, ariko uyu munsi 2022 byarazamutse biri hafi 37% kandi icyo gihe ubukangurambaga bukorwa na RBC bwari bwaratangiye. None nkabaza Evariste ikibazo giteye gitya. Ibintu bijyanye no kugwingira kw'abana tuzi neza ko umwana wagwingiye ari utabonye indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, kandi ibyo byose turabifite. Amata mu Rwanda araboneka kubera ko Leta yashyizeho gahunda ya gira inka, ahubwo abenshi bayagurisha bagiye kugura ubwatsi kubera yuko kuragira bitemewe. Kuko urugero nkanjye si dutuye singiraho isambu, ntabwo bivuzwe ko ntashobora korora inka. Ubu ibikomoka ku matungo ntabwo nashobora kubibona mu gihe intungamubiri ziboneka mu mata, hakajya mu ibintu bikomoka rero kunuza. Iyo ureze usanga ahubwo ikibazo kiri mu myumvire.
Ibyo yabivuze ariko
ku mpande zirize,
ibyo Evariste yabivuze ahari umenye utari wakuriye iki kiganiro, yabivuzeho kandi yabitinzeho, ariko komeza nawe uvuge igitekerezo cyawe.
Yego, uyu munsi ba bantu bavuga ko batishoboye, Evariste umbwize ukuri ko atari bo bantu binjiza amafaranga muri Bralirwa na Skoro kubera kunywa inzoga. Kuko
buretse Marcel,
Skoro ntabwo ari amafaranga aturuka mu Banyakigali gusa.
Marcel,
uko benshi babivuga.
Marcel, buretse gato aho ngaho uhatinde gatoya kuri icyo kibazo agatonga ombe mbwiye batwumva ko iyi ngeri radio ijwi rya Amerika kandi ari ikiganiro muri isanga nuko urashaka kuvuga yuko abagabo bajya mutubari cyane bagasesagura amafaranga aho kugira ngo bayashyire mu kugaburira imiryango nicyo ngicyo washaka kuvuga
yego icyo kirimo
eha
none ugasanga mu kwita kubana abagabo basa nk'abitaje inshingano nk'aho bitabareba bakabiharira abagore kandi utwo umugabo yakoreye ubwo ndavuga wa mugabo wo hasi wa nyakabizi atumariye muri kabari ku buryo mu kugwanya igwingira nibashyireho ibihano ntakuka
babishyire kurinde
abigiremo uruhare kuko ntabwo uzambwira ngo umuntu ari mu cyiciro cya mbere yahawe ifu yashisha kibondo yo gufasha wa mwana kuzamuka ariko wa mugabo udufaranga yakoreho atakaguze ibiryo inkoko by'amafaranga ijana cy'amagana abiri aho umwana adutsinze muri kabari kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu aho ugasanga ari kujya kurwanira n'utwo umugore yahasi
urashaka kuvuga ko abagabo bagomba guhanwa
no kuza muri byanjye by'ihohotera
urashaka kuvuga ko abagabo bagomba guhanwa
cyane rwose abagabo bari mu babindi z'abana
Evariste araza kugira icyo abivugaho
ariko twazahura imibereho y'abana
Evariste araza kugira icyo abivugaho noneho uvuga ku yindi ngingo imwe ariko uhina amagambo nuko duhe n'umwanya umutumirwa
yego noneho ikindi cya kabiri nuko yandye yuzuye nahoze ndavuga mu Rwanda uturere twose tuboneka n'ibintu byose bishoboka biratangaje nko kubona akarere ka Nyabihu nako kari mu burengerazuba bw'u Rwanda gakungahaye ku mata gakungahaye ku mata kabonekamo abana bagwingiye kandi ariko karere kagaburira umujyi wa Kigali mu bijyanye n'amategeko ugahita ubona ko ikibazo kiri mu myumvire ahubwo ikibazo atari ubukene
yee nuko twagira Yezu reka ngushimire cyane rwose urakoze
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika niko se Evariste we iki gitekerezo cyo gushyiraho ibihano urumva bijyana
iki
igitekerezo Marcel twagira Yezu yavuze ati nk'abagabo bajya gutsinda amafaranga mu tubari leta yari kwiye kubashyiraho ibihano kubera ko amafaranga bajya gutsinda mu tubari atajya kugaburira abana
wenda ntago navuga ngo ibihano bigeho ahubwo icyakorwa n'ukwigisha kugira ngo akabari ntikabe kadi ibyo gahungabanya bindi mu rugo ngira ngo mu Rwanda ndetse turi no mu bamaze igihe mu bukangurambaga bwo kuvuga ngo n'abantu banywa inzoga banywa izo bashoboye aho pete banywe mu rugero ariko bere kugura ibitungurwa ngo nukora k'amafaranga bayamariye mu nzoga mu by'ukuri n'abagabo babikora ntabwo navuga ngo mu by'ukuri ni abagabo bo gushimirwa ni abagabo ntabwo ari benshi ntabwo navuga ko hari umubare munini wenda ngo tuvuge ko ikibazo dufite cyo kugwingiza abana ni uko abagabo bose baba bayamariye mu nzoga ariko hari n'abagabo babikora ariko akenshi na kenshi tubisanga muri za ngo n'ubundi zirimo amakimbirane za ngo usanga umugabo ameze nk'umutahuzi utuntu twose atumarira hanze y'urugo ugasanga na bya bindi byo gutunga urugo birabuze ariko aho byagenze gutyo barakeburwa kuko ngira ngo iyo hari umwana ugaragaye mu mudugudu cyangwa muri karitsiye yaragwingiye kandi ugasanga ababyeyi biwe ntacyo babuze ababyeyi baraganirizwa bakumvishwa uburyo bwo kwita ku bana babo bakumvishwa uburyo bwo kubonera abana indyo yuzuye ubwo rero aho bigaragara ko abagabo barakeburwa ariko ntabwo navuga ko wenda hari igihano cyo gufunga ahubwo ni ukwigisha ni ya myumvire n'ubundi yo kuvuga ngo umuntu niba ari ahazi y'uko udufaranga twose azatumarira mu kabari ni uguhindura ya myumvire ni ukwigisha umuntu agahuza akabagore yuko mu by'ukuri ikihutirwa atari ukujya mu kabari mu gihe mu rugo nyamara inzara irimo ihuza ubuhungu
kwigisha imyumvire kugira ngo ihinduke no kurwanya ubukene kubera ko byombi iyo byinjiranyemo bitera bene ibyo bibazo
yego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo cy'igwingira mu Rwanda giteye gite nibyo turimo tuganiraho na mu Rwanda cyaka Evariste umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Clado akaba by'umwihariko ari umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda mbere yuko dukomeza mu Rwanda cyaka umbabarire gatoya tubanze dushyire aka gatangazo namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika maze nikarangira vuba duhite dusubira ku nsanganyamatsiko.
Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika usibye kuri Facebook turi no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube naho ni VOA Radio yacu. Everest we iki kibazo cyo guhindura yego iki kibazo cyo guhindura imyumvire sinzi nimba washobora kuvuga washobora mbese kugereranya ngo bigenda bitera imbere imyumvire igenda ko kuhinduka ku rugero ruhe wabishobora.
Impamvu na mbishobora ni uko niba twara turutse kuri 38 tukagera kuri 33 mu myaka itanu ishize nubwo atari ikigero kinini cyo kwishimira ariko bigaragara ko hari urugendo rwatewe hari intambwe yatewe imyumvire yatangiye guhinduka ku buryo ntamenya yuko muri iyo myaka ibiri iri imbere hari n'ikindi kintu kizaba cyagabanutse kuko abanyarwanda benshi bamaze gusobanukirwa no kugwingira icyo bivuze n'icyo bivuze ku burenganzira n'ubuzima bw'umwana. Turimo tugikubona abantu batangiye kujya batwubaka hirya no hino ku buryo uko iminsi igenda iza usanga iyo myumvire iri kugenda ihinduka nubwo wenda nk'uko nabivuze urugendo rwo guhindura imyumvire ni urugendo rwo guhozaho ariko navuga ko hari intambwe imaze guterwa kandi ikigero kizajya kigenda gishimisha uko iminsi izajya ikomeza kugenda
ku buryo noneho ahubwo uko abanyarwanda bagenda bumva bishobora ahubwo kuzihutisha hari kurwanya igwingira ry'abana kurusha mbere muri iyi myaka yashize.
Yego nibyo kuko nk'uko natangiye mbivuga hari ahantu usanga hari nk'abana banagwingiye mu by'ukuri iwabo nta n'icyo babuze ari uko abafite ya myumvire gusa navuga idasobanutse cyangwa batanasobanukiwe n'ikijyanye n'uburyo bwo kwita ku mwana umuha ibyo akeneye byose birimo intungamubiri zatuma bimubuza kugwingira numva uko guhinduka bizagira icyo bitanga. Ikindi kandi nk'uko nabivuze n'uko kuba abana hari gushyirwaho amarerero hirya no hino mu gihugu mu midugudu tukaba twarabonye yaba abagabo yaba abagore baza kwita kuri ayo marerero bakaza kwirwana n'abana aho bitoboka bakabatekera rero uko bagenda babona impinduka zigenda ziba aho batuye n'imyumvire ni zizajya igenda ihinduka nkeka nta muntu wakwishimira yuko azasigara ari we wenyine urwaje umwana wagwingiye mu mudugudu. Rero nkeka uko iminsi igenda iza abantu bagenda babona yuko igihe kigeze ngo buri wese ahaguruke yite ku buzima bw'umwana turebe ko twarwanya ikibazo cy'igwingira.
Mu Rwanda cya Kevariste wasobanuye igikoni cy'umudugudu nyine nk'uko nari nabigusabye iyi radiyo nini y'Abarundi nini y'abandi Banyarwanda n'Abarundi bari mu mahanga aka kantu nanone uvuze k'amarerero y'abana nako wagatinda ukagasobanura mpereye ko mvuye kure wikarusi mu Burundi yatubwiye ko hari ibintu yigiye ku Banyarwanda byumvise mu maradiyo nuko nakangaka k'amarerero y'abana wagatinda ukagasobanura.
Murakoze ngira ngo amarerero y'abana mu Rwanda ni uburyo abana batoya bari hejuru y'imyaka itatu ariko batarajya kwiga bagira ahantu bahurira bakagira umuntu bitaho niba ababyeyi babo bagiye mu mirimo ku buryo baba abana badasigara mu rugo bonyine cyangwa ngo basigarane n'umukozi bonyine noneho aho hantu muri aho hantu bahuriye noneho bakabatekera ibyo kurya umwana yasinzira bakamuryamisha. Rero mu Rwanda bigeze ku rwego rushimishije kuko tugeze kuri bita home based ECD cyangwa amarerero yo mu ngo aho mu ngo zegeranye mu mudugudu batoranyemo urugo rumwe abana bazajya bahuriramo icyumba gihagije cyatuma abana babona ubwinyagamburiro b'abana bo mu mudugudu wose batagiye kwiga bakajya muri amarerero ku buryo umuntu umwe muri abo bantu batuye umudugudu akabitaho umuntu cyangwa babiri bakabitaho bakabatekera bakajya bagenda basimburana kandi ayo marerero nyine aba arimo ibikoresho by'ibanze ibikoresho by'isuku ibikoresho byatuma nyine abana babasha kubona uko bakina. Rero byatangiye ari amarerero wenda ariko ku rwego rw'umurenge yubatswe wenda n'abafatanyabikorwa ariko ubona leta igeze ku rwego rw'imidugudu ndetse noneho ikindi nakongeraho ni uko n'ababyeyi wenda bakora mu mirimo y'ibyayi cyangwa bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, naho hagiye hashyirwaho amarerero hafi y'aho bakorera abana basigara igihe b'ababyeyi bari mu yindi mirimo kugira ngo bigice imirimo yabo kandi n'abana babe babasha kubaho neza. Rero iyo icyo nicyo twita amarerero mu Rwanda dufite cyangwa leta iri gushyiramo ingufu kugira ngo nibura n'abana babashe kugira ahantu bahurira igihe ababyeyi babo bagiye mu yindi mirimo cyangwa igihe ababyeyi babo bari bisi.
Ariko rero hazamo akabazo k'ubumenyi bw'abantu bita kuri abo bana, bafite ubuhe bumenyi, ese baranahembwa se?
Ngo ntabwo bahembwa kugeza uyu munsi wa none, n'abakorera bushake kuko ni abantu bitoranyamo mu mudugudu bavuga ngo uyu munsi uyu nguyu niwe urasigara, ejo azasigara uyu nguyu, noneho bagakurikirana b'abana. Ariko noneho hari n'amarerero afite abakozi ntavuga bameze nk'abahembwa ndetse banabyigiye, bafite ikigero cy'amashuri ajyanye n'iby'imirire y'abana cyangwa n'ibyo kwita ku bana. Hari amarerero amwe n'amwe bafite ariko ku rwego rw'imidugudu akurikiranwa na ba babyeyi bari hari hafi, ariko nabo bigishijwe ku cyo bita imirire y'abana cyangwa imikurire y'abana.
Ubundi Abanyarwanda bagakoresha ubuhanga bwabo bwo kurera abana gusa bakabitaho gutyo?
Yego.
None se hari gahunda yo kwagura ayo marerero n'ibikoni by'umudugudu, kubyagura ku buryo bizagera muri buri mudugudu wose wo mu Rwanda?
Cyane mu gihe cya vuba. Nk'aya marerero mbabwiye yo ku mudugudu, ndetse ndahamya ko uyu munsi mu midugudu yose yo mu Rwanda bigeze nko ku kigero cya 80% aya marerero ajyamo, ku buryo n'andi atarajyamo. Nizeye yuko uyu mwaka utazashira ayo marerero atarajyamo. Rero igikoni cy'imidugudu ho mu midugudu hafi ya yose kirimo, ariko nabyo ntabwo wenda byari byagera hose, ariko kigero nk'icya 90% cyo gutuma ayo marerero ajyaho. Kandi leta iri gushyiramo ingufu n'amafaranga menshi ubona leta igendera kino kigo gishinzwe imikurire no kurengera abana, usanga ari ayo kwita kuri ayo marerero.
Noneho nimba byumva neza, muri uru rwego rwo kurwanya ikibazo cy'igwingira mu bana, mbese ni gahunda ngari?
Ni gahunda ngari ya leta, ndetse ishyiramo n'amafaranga menshi, kuko nk'iyo urebye ku ngengo y'imari ya leta y'uyu mwaka usanga amafaranga menshi yaragiye muri ibi byo kurwanya igwingira ry'abana. World Bank irimo iratera inkunga imishinga yo kurwanya igwingira ry'abana, UNICEF irimo iratera inkunga iterambere ry'aya ma SDGs cyangwa gushyiraho aya marerero y'abana batoya mu midugudu yose, ku buryo ni ikintu ubona cyahagurukije leta n'abafatanyabikorwa. Ariyo mpamvu twizera yuko muri iyi myaka ibiri isigaye hari ikindi kintu kinini kizaba cyagabanutseho.
Na USAID nayo yabyinjiyemo cyane?
Yego, kuko ifite nka porogaramu bita gikuriro kuri bose. Gikuriro kuri bose nayo igamije gahunda yo kugira ngo igwanye cyangwa igire uruhare mu kurwanya igwingira ry'abana mu bana batoya.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira na Murwanashyaka Evariste, n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana mu Rwanda ku rwego rw'igihugu. Turaganiraho ku kibazo cy'igwingira ry'abana batoya. Twibukiranye yuko u Rwanda rwihaye umugambi wo kugabanya abana bagwingiye kuva kuri 33%, niyo mibare ya nyuma yo mu 2020, kugera kuri 19% mu 2024. Nk'uko rero mu Rwanda Shyaka Ivarisi arimo abidusobanurira, gahunda ni ndende, amafaranga kuyashyiramo babyitayeho. Nuko noneho rero tugende tugerageze kureba n'ubworozi, kubera ko hari kwihangana tubigarukeho. Yavuze ati girigi. Yego, usibye nyine kwa kundi wabivuze ko hari abajya kugurisha amagi hanyuma bakibagirwa abana, bakajya kugurisha amata bakibagirwa abana babo. Ariko rero noneho mu bworozi gira inka yo ni gahunda ihari, noneho nk'ubu ngubu girigi byo byashoboka ko naho iyo gahunda yajyaho mu midugudu gutyo?
Girigi ndakeka ari gahunda ikiri gushyirwamo ingufu cyane na UNICEF hagamije kugira ngo, kuko byarugaragara yuko igi ari kimwe mu bintu afite intungamubiri umwana akeneye kugira ngo abe atanagwingira. Ariko nanone akaba ari ikintu cyoroshye korora inkoko cyakoroza buri munyarwanda wese. Ubu rero nta munyarwanda utakorora inkoko ngo bikunde, nubwo yaba afite ahantu hatoya atuye yakorora inkoko bigakunda, kandi inkoko ikaba yatera ibyogi rikagira umwana akamara. Ahubwo ikibazo cyasigara kivuga nk'uko natangiye mbivuga ngo abantu benshi ko twororaho izo nkoko amagi twayijyanira ku isoko twaguramo ibindi bikenewe cyangwa tukaguramo n'izo nzoga, ni gute tuzahindura imyumvire y'abo bantu kugira ngo niba mara no korora n'izo nkoko cyangwa nizimara no kororoka na gahunda yagirigiriye yagirira umwana akamaro? Ariko ni gahunda nziza kandi itanagora, n'umuntu ntahindura umukene yakorora inkoko. Rero ni gahunda nayo buriya leta izareba ikabishyiramo ingufu nyinshi cyane ikunganira gahunda ya girinka, ku buryo n'amagi azaboneka ku bwinshi, abana nabo bakabasha kubona amagi arimo intungamubiri yabarinda kuba bagwingira.
Hari noneho ni muri urwo rwego rw'ubworozi hariho n'inyamaswa zororoka vuba zishobora no gutanga inyama vuba vuba, navuga nk'ingurube, navuga nk'inkwavu, byo hari gahunda yo wenda hari mu bihe biri imbere yo kubyinjiza muri iyo gahunda ngari yo kugaburira abana ku buryo bushimishije?
Ngira ngo ubundi gahunda ya leta y'ubworozi kugeza uyu munsi wa none n'ubworozi bw'amatungo magufi birimo barashyirwamo imbaraga nyinshi cyane, nk'ingurube ubungubu bazanye n'uburyo bwo gutera intanga mu ngurube ku buryo zororoka vuba, hari amadorone yirirwa ageza intanga ku borozi, ku buryo leta iri gukora ibishoboka byose ku buryo amatungo magufi nayo yashyirwamo ingufu nyinshi cyane kugira ngo nayo aze afashe gukemura iki kibazo cy'imirire mibi igaragara mu bana. Hari izo ngurube, hari inkwavu nazo ni ikintu kidasaba ibintu bihambaye. Hari ibigo by'amashuri byatangiye korora inkwavu ku buryo abana ku ishuri haba hari inkwavu, umwana wiga mu wa kane akaba afite urukwavu rwiwe yahirira mu gitondo akazana ibyatsi wabyara akajyana ibyana mu rugo undi umukurikiyeho nawe akaza akabifata. Nayo ni gahunda leta iri gushyiramo ingufu cyangwa abafatanyabikorwa bari gushyiramo ingufu kugira ngo tumekinga ashobora ko ibintu byose bishobora kuba byakunganira imirire y'abana batoya, byakunganira intungamubiri ku bijyanye n'imirire biri kuboneka. Rero ni gahunda leta iri gushyiramo ingufu nyinshi cyane mu bijyanye no kuvugurura ubworozi bw'amatungo magufi.
Drone zikoreshwa twakwibutsa ko ari utudege dutoya tudakeneye abaderevu bazitwara, n'utudege dutoya tujyana nyine imiti, tujyana intanga kuzitera nk'uko Murwanashyaka Evariste abitubwiye, nibyo?
Yego nibyo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Noneho se Murwanashyaka, wanzura rwose iki kiganiro mu magambo make cyane, wabwira icyo abanyarwanda kuri iki kibazo cy'igwingira ry'abana no kukirwanya mu magambo make kugira ngo tugire icyo tubasigira, icyo basigarana?
Nanzura nuko muri make nabwira abanyarwanda yuko ibyo kurwanya igwingira turabifite iwacu, ibyo kurwanya igwingira turabifite iwacu, ahubwo tugomba kumenya kubitegura cyangwa no kumeza kubiteza imbere. Ubwo bworozi bw'amatungo magufi ya buri wese yayorora ako karima k'igikoni nta kintu gasaba buri wese yagahinga, ni ukumenya mu by'ukuri ni ugusobanukirwa ibikeneye kugira ngo turwanye igwingira, tukareba ibiri aho dutuye noneho leta ikaba yakunganira ariko ibyo tudafite. Naho ubundi ibyinshi turabyifitiye twese dufatanyije tukajyanamo, tugomba ko umwana ari uw'igihugu, tugomba ko ubuzima bw'umwana butureba twese, simbona umwana wo kari runaka yaragwingiye ngo nihitire mu mbere ko ibyo bihagije, nanjye ngomba kureba icyo nakora, niba ari ukwigisha nkagira uruhare mu kwigisha uwo muryango uburyo umwana wabo azava mu mirire mibi kandi ntacyo kubera yuko ntacyo kurya babuze. Ariko nkongera nkabwira ababyeyi yuko bakwiye kwita ku bana, niba n'ababyeyi bafite abakozi akaba azinga umwana umukozi yamwitayeho gute ibyo kurya yabimuhaye. Ikindi ni uko hari gahunda ya leta bita school feeding cyangwa y'abana kurira ku ishuri, hari ibyo abana ababyeyi basabwa kugira ngo babana bose barire ku ishuri. Nkaba nashikaza ababyeyi nanone kwitabira gahunda ya school feeding, ibyo ikigo gisabye ko ababyeyi batanga ku ishuri kugira ngo babana bose barire ku ishuri kikaboneka, ibyo nabyo bizagira uruhare runini cyane mu kurwanya igwingira ry'abana.
Murwanashyaka Evariste, uri umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, uri kandi head of programs, ni ukuvuga umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CLADO, urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ndagushimiye cyane rwose byimazeyo.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Namwe mwese banywanye b'Ijwi rya Amerika aho muva mukagera, ndabashimiye, umugoroba mwiza, murakarama.